你可真的听得灵啊！
用面子。
你可不急。
哦，可不急。
是哟。
滚球！对对。
不咋飞。
不咋飞。
啊，给巴拉呢。
让你玩这句话。
Thank you.
Thank
you. 对喂。
妈妈哇。
我可不急，我妈妈错过来这里穿吧。可不急。
Oh my mother.
对。
滚球！你咋
了？你可真的听得灵。
你
可不急，
可不急。
Eleven Yabu Twelve。
Shumi Mzuzu, Mbagwe Horale Shumu Move, Msarasanoko, Msarasogunga, Pabulum Sagaso, or about to go about in about to Selwane, or about to go about in about Kamalum Panamush, Kulabakabafana, Okapatia, Ismata Sanson, Esum Sagaso, Sisonki, Shalapana, Ehole Shumna Bilugu, Lusine Efigini, Ilangalum Manyan, Ilangalum Kulego, Kotapamgalo, Gotimbunga was altered by the short Washington Oxford and Horale Stopa, was Rashalapana, Ehole Shakalun, Katakona of Father Emily Hampisan, Timbalaki.Back again tomorrow, doing what they do best, and that is morning radio. Bahambila Bambita, Bangshiangato, but this piece speed of Mita, we bump, we beg a pen, I horrid the shimna bead. Sazam Nanik, second Zerano Mayi, by a pea, the bantu, and the winners are starts when they're a pebble corner. Nizotu when they fetch a Luya pea, the promise are just Santa Sako, Utibaba, Giapi, Mangabiakula, Osekaya, promises Santa Sako, Utibaba, Giapi. I was not jealous, never cost for Anjani, never cost for Anjani, never by a pea.Love a big horn. 5 2 7 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Kaiputo re bakai ko fanda pay, bakai ko fanda pay. Since this limo set adi lakso utri next from Butterfell. Kina li sepetleti ngore mowling teng Butterfell osiyama kere. Yikinen jango kutolumla yezo wakin jok pay lange New Year's Day. Aribona, kikhapu khapu yama slo no. Kaiputo re bakai ba tuko kwa zulna da ala Port Elizabeth kiatiba yama melo. Kurun stada kiatiba yama melo, le sutu kiatiba yama melo. Bob Hill about, I'm gonna add a bonaca party, I repeat it, Richard. Nah, kill it, was it? Ah, cafe. Cafe Scalaban. Ukuthi unhlanhla kaMdlalosi uzobehleli nathi namhlanje soba sikhuluma nohlanhla wakalakhi ulakhi uMdlalosi azobasipha motivation for the day. Athi ngimbone ngibuze ukuthi yena ungimamele kuphi sawubona. Really, kai mtoni waka?
Yeah, I did too, man. So, give me my hope for Kakakiso. We are peeling.
Have a peeling about Kakakiso.
I'm peeling.
Mzali wami kunjani?
Your mother.
My mother indeed.
Oh, David Thompson, siwe sakhibela sonke mfana wami. ukhonzela kumama fungathi lapho nabakwankwanyana mfana wami. Nawe ngithi usa udevela kanasabelo kulomzimba. Uyayiyeke mntanami.
Ayengiyake mzali wami nakanjani?
Yeah.
Siyabonga mzali wami ube kahle
yazo. Mother, thanks kosiwe.
Oh,
hambe nathi uNkulunkulu mfana wami.
Uzohamba lati mzali wami asibonge.
I love you way.
Thank you mzali wami, my mother.
Oh mother, bye my son.
Bye bye mom. Ngiwutlile bake baphila bathi kodwa emithen at exactly 15 minutes after the hour 11 o'clock khona la emsazweni wakho umsazi wokunqa phambili.
Oh,
impela umkhuleko unamandla uma sihlala ngokweqiniso sijula kuwona mangisho kanjalo mzali wami ngithi sacela ukuthi ungithathele iBhayibheli lakho ungiphuthumele lapha yana ku Mark Mark chapter 1 verse 3 insizwa yakancwane ke lena ithi umkhuleko unamandla yena uzowuphendula ngoba uhlala uphendula umkhuleko Chapter 1 verse 3 Isihloko esihamba ngaso namhlanje sithi the power to fight temptations Ngizothi kubo bonke laba baseyibhedlela ngaso lesisikhathi umkhuleko wakho uyazwakala Ngizothi kulaba abahleli emanzini namhlanje imikhuleko yeni iyazwakala Ngizothi kubo bonke laba baseyibhedlela abasemajele namhlanje imikhuleko yenu iyezwakala asinikhohlwanga nani njalo sihlala sinibeka emikhulekweni laba abagula ngokomoya sizothi kunina imikhuleko yenu iyezwakala lawo makhaya lapho kunganaxolo ekungenathando sizothi kunina imikhuleko yenu iyezwakala okudingekayo ukuba nina nimkhuleke ngokweqiniso nikholelwe kuyena nimthande nithembe kuyena ngizothi kulaba abathwele ubunzima emisebenzini yabo who are under pressure imikhuleko yenu iyezwakala nina ningayilimithi kodwa lethani konke kuJesu ngokumkhuleko konke kubekeni obala kuyena nithi baba kisena serisi batlang wena because yena utsiba kaofela tseridi batlang ngaphambi kokuthi sishaye ngedolophane sekayazi ukuthi wena uza ngani phela ribeya nemishato baba nge esenkingeni sikhuluma ngalesikhathi sibeka laba abangazi ukuthi kumele senze njani ikakhulukazi emishadweni baphethe ubunzima simakade phela bona dithapelo tsabona riyatsiba ho wa di bona ibile wa du Kupile hentati. Asikutshela siyacela baba. Izwa umkhuleko wenceku zakho nencekukazi zakho baba. Ngokuka Mark chapter 1 verse 3 kulapho samba khona namhlanje ufuna ukusifundisa how to fight temptations ngithume ngihlala ngimbiza ngithi baba bonelela ikakhulukazi njoba ngiyohlala phambi kombhobho wakho namhlanje ingabe yini lo ofuna ukuthi ngikhulume nencinceku nencinekukazi zakho mlayeza muni ongipha wona namhlanje What is Piwe? I want you to go teach them how to fight temptations. Because a lot of my people, bayahluleka when it comes to temptations. Bayahluleka to fight temptations. So now, uzosifundisa ukuthi silwa kanjani ama temptations. Ikakhulukazi njengoba indodana yakhe eyalwa ama temptations. Ilaphaya ehlani. Esika usathane efuna ukuyilwisa uSathane, efuna ukuyifaka umoya omubi uSathane, kodwa indodana yakhe ezele yodwa yalwa nawo lama temptations. Uthi namhlanje abantwana bami engathumela indodana ezele yodwa ukuthi izobafela, nabo kumele bazi how to fight temptations, because these temptations ziyasibulala, these temptations ziyasiqhelelanisa nobaba uSimakade, these temptations zisenza ukuthi sibe abantwana bakaSathane.
Ayulethe bonke.
Oh, today uzosibonisa. Today uzokhuluma nathi. Hlala ubeke indlebe wena mlaleli wami emsakazweni wakho. Hlala ubeke indlebe wena mlaleli wami emsakazweni wakho. Ngoba namhlanje akukhulumi mina, kodwa kukhuluma yena ngomfanekiso wami. Namhlanje akukhulumi mina, kodwa kukhuluma yena ngephimbo lami. Abathi siphema sesizwa lo mkelenezo sokungena khona odabeni. Iba nami baba, njengoba sengizokhuluma umlayezo wakho baba. Hamba nami ungaluse baba, ngingadukisi isizwe sakho baba. Iba nami ungipha amandla ungiqinise baba. Ukuthi konke lokho engizokukhuluma kungakhulumi mina kodwa kukhulume wena ngomfanekiso wami. Chapter 1 verse 3 wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane wayendawonye nezilwane izingelosi zamkhona. Wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane wayendawonye nezilwane izingelosi zamkhona. He was in the desert for 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals and angels attended him. He was in the desert for 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals and the angels attended him. Mark chapter 1 verse 3. Isitoke samba ngaso namhlanje sithi the power to fight temptation. Yazi uma ngihleli ngiyengazibuza ukuthi kukangakhi sithatha legama lithi temptations obana. Ngoba abanye bethu siye sifakaze nangokudla nje sithi eyi ave kubukeka kumnandi lokudla, I'm tempted to taste it, but hayi kihle amayajimu wathi I'm not allowed for ikishe mafura. Akhe lisho njalo vese kumnandi jwanga, I'm tempted man, wathi bakhe tempted noma uzosizwa sihleka kamnandi sithi eyi kodwa chomi, we are slowly yielding to temptation. Yeah, akhe asekibuka vele emake chomi wabona ena manichomi wathi banthiwe ayiyo right, we are slowly yielding to temptations, ikakhulukazi uma sithenga into esingayidingi. You know there are those people eh? Siye sithenge nje into asiyidingi, it's not a need, but you just feel like you know what ngiyayityayi bakhe. Thank you. umsakazi ebuza ukuthi yini le oke wayenza knowing very well ukuthi lento oyenzayo ayilungile. But if you were to be given a chance to do it again, you will definitely do it. Umsakazi kadabuza lo mbuzo loyo. Yo. I was surprised by the calls. The calls aye angena kulo umsakazo loyo. Thixo. He babuwa bantu. Babuwa bantu. Umsakazi uza wathi cha angisakwazi ukuthatha ingcingo zenu. You know what came to me ukuthi hey siyazenza izono emhlabeni kaKristu. Emhlabeni kaKristu. Hayi cha. Temptation is pet. Isi pet temptation wathi baking ne akusazi. Ngithande iBhayibheli lithi sinesitha esingu Satan who would like nothing more than to tempt us to sin and to destroy our lives. Lalela ngithi iBhayibheli lithi sinesitha esingu Satan who would like nothing more than to tempt us to sin and to destroy our lives. UJesu knew exactly what it was to experience temptation. Ngokulandela umbhabhadiso wakhe uJesu waqhutshwa umoya oyingcwele ehlane lapho wahlangabezana noSathane owamtempta for iy'nsuku ezingamashumi amane. Ngokulandela umbhabhadiso wakhe uJesu waqhutshwa umoya oyingcwele ehlane lapho wahlangabezana noSathane owamtempta for iy'nsuku ezingamashumi amane, for 40 days. UNkulunkulu wasivumela leso sikhathi sokuthestwa kukaJesu empilweni yakhe, kodwa kade kunguSathane who did the tempting. I don't know whether you understand me when it comes to that one. UNkulunkulu lalela. UNkulunkulu wasivumela leso sikhathi sokuthestwa kukaJesu empilweni yakhe. Wangithola mos. Akekho wangithola. We still it's a more. UNkulunkulu wasivumela leso sikhathi sokuthestwa kukaJesu empilweni yakhe. Kodwa ke lalela. Kodwa ke kade kunguSathane who did the tempting. Kade kunguSathane who did the tempting, but God uyavumela ukuthi atheste, but uSathane did the tempting. Uma ungathatha iBhayibheli lakho uye lapha yana ku Matthew chapter 4 verse 1 to 11 izokutshela ngalento engiqeda kuyisho. God allowed this time of testing in Jesus' life, but it was Satan who did the tempting. Matthew chapter 4 verse 1 to 11. God allowed this time of testing in Jesus' life, but it was Satan who did the tempting.
Oh, Musa, Nini, 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 N
Phansi kwegazi uSathana ngeke ashukumisa noma ngaze kwenzakale. Sibonga kakhulu Tituza 78. Bathi bona ungumhlengi akungeni izono. Exactly 38 minutes after the hour, 11 o'clock, Msakazo Wakho, Msakazo Wakunqa, Phambili, Msakazo Wamakhatholika, eNingizimu Afrika, 5-7-6 a.m., www.radioveritas.co.za, channel 870 on your DSTV audio. Kubalulekile ukuba sikhumbule ukuthi even though Jesus was God incarnate, kodwa kade engumuntu ofana nami nawe. Umbuzo enginawo ukuthi ubani ongamelana nokuhlukunyezwa izinsuku ezingamashumi amane uhlukunyezwa nguSathane. Nawe nje akuyicabanga uyicabangisise wena mzali wami. Othi ngikuzwa ukuthi ufuna ukuthi mina sawubona.
Hello, Sia.
Kunjani Mazethe?
Yeah, the tempter is very clever.
Mm.
So she knows the way of God.
Mm.
And he's going to use your weakness to get to you.
Yes.
So we have to be very, very wise.
Yes.
You must always be, if you start a strong feeling, you start going, you should go to the wilderness naturally.
Mm.
And pray to God every day.
Yes, that's true.
Because God said you must pray for the tempted.
And in Sasa Gilapo in Amazet, Nizan Gilapo.
Remember what he did when he gave the tree of liberty at the Rapun.
Mm.
He gave to Adam. He said, God, turning up in this charter.
Yes.
And she knew the woman was weak.
Yes.
So she left the weakness to be his downfall.
Hallelujah.
So we must always be on alert.
Oh yes. Sakubonga ngikubonga ngendlela emangasayo mazethu uNkulunkulu uma sakwenza kahle mntu Mkhulu.
Thank you.
Thank you mazethu. Kubalulekile uma ukuba sikhumbule ukuthi even though Jesus was God incarnate, kodwa kade engumuntu ofana nami nawe. Umbuzo enginawo ukuthi ubani ongamelana nokuhlukunyezwa izinsuku ezingamashumi amane uhlukunyezwa nguSathane. Wena ngokusho kwezincwadi siyazi ukuthi uJesu azange angene in this grueling time of temptation angazilungiselelanga. Umkhuleko nolwazi lezincwadi yizona eziye zamlungisela for lempi engaka. Kanti nathi kumele sibukele kuyena uma siyobhekana nesitha kufanele sishaye ngedolo phansi ngaphambi kwempi. Noma sesingenile empini kumele siqhubeke sishaye ngedolo phansi. Ngiye ngithande isilungu saphesheya uma bethi the best time to pray about temptation is before you fall into it. Basho njalo phesheya. But the best time to pray about temptation is before you fall in it. Not sungaphakathi, but before you fall in it. Uma isikhathi se temptation sesifikile hlala ezwini. Unqabe ngawe. Uqine kulelo zwi lomkhuleko. UJesu wasifundisa wona kulapho okumele siqale khona. Kunomkhuleko uJesu asifundisa wona uma uzoya lapha yena ku Matthew chapter 6 verse 13. Ikhuluma kabanzi ngalomkhuleko lapho indodana isifundisa ukukhuleka. Uma sishaya lomkhuleko zonke izinto angeke zimelane nathi. Uma noma usubona ukuthi cha sokunzima ukuthi ngikhuleke kangakanani kodwa umusha lomkhuleko uhlala kulomkhuleko zonke izinto zomhlaba angeke zimelane nawe. Ungasingenisi ekulingweni kodwa usindise kokubi. Bona baba wethu at exactly 14 minutes to the top of the hour. Ungakhohlwa ukuthi masikushaya lapha yana ulento uzana 12 o'clock so we city Angelus Khuleki Angelus kanti uzobe khona ushila azothatha ingxoxo zakhe kanti malikamanxa ihora leshumi nambili izobe ikhona imas. Namhlanje ngizothi kuwena nathi singenza njengoba uJesu enzile sixoshe isitha ngezwi. Lokhu kusho ukuthini na? Kusho ukuthi kumele sazi izwi njengoba nathi sizazi. Lokhu kusho ukuthini na? Ukuthi kumele silifunde iBhayibheli lethu njengoba sizazi. Silifunde mihla namalanga. Sigxile ezwini lethu, sigxile eBhayibhelini lethu. In addition to that, we can call on the Lord ngoba naye uye wahlupheka ngenkathi elingwa. He is able ukunceda laba abalingwayo. Akusho mina Hebrews chapter 2 verse 18. Hebrews chapter 2 verse 18 ithi kumele sibize yena ngoba naye uye wahlupheka. Kanti futhi uye walingwa. He is able ukunceda laba abalingwayo. Akekho ozongitshela ukuthi yena akaze alingwe. Sonke siyalingwa, kodwa the more sihlala ezwini, sihlala emkhulekweni, ukulungeka kwethu kuzincipha. The more sihlala ezwini, the more sihlala emkhulekweni, ukulungeka kwethu kuzincipha. Never hesitate to cry out to the Lord when you are tempted. Samsakazweni ngikubingelele.
Baba ninjani?
Siyaphila baba, singezwa nini?
Asibingelele ntambama wasemini.
Asibonge mzali wami.
Thanki baba. Baba, umkhuleko unamandla, umkhuleko uyaphilisa.
Oh yes.
Uma ufunda incwadi yabaHebheru 10 verse 34 and 35 kuthiwa singalahli loyo mvuki osithembise wona. UJesu maqeda ukuphana ngezinkwa uthi bafundi bakhe bangene emkhumbini baye ngale kwelwandla. Uma sebusuku kakhulu abafundi bakhe babona uJesu andlula bacabanga ukuthi one of these two days. Bamekeza huyena, bamekeza Jesu ukubona khothalang sikela thuwa. Jwa libona babona umoya wabisa kakali watli impa mudlingwa kinna.
Yes.
Athula moya lukona kini kaka 2016 kusebile kwana ho 2017.
Yes.
Kato kopana li dififo tabu pila kato kopana le mayemo. Niri lingwale laba hebe la Jakobo ha re le kwa ke ga re le kwa ke modimo di mo hale ke motho.
Yeah.
La Petrosi o Satani o jenge bubezi.
Yeah.
Elgazimula elfelo le kweleng.
Yes.
Kodwa uma sibheke ngale siyazi ukuthi sihlangana nezilingo ukuze siyofika kumunye uDisemba, kodwa afanele sichine emthandazweni, sichine kuJesu phakathi kwezilingo ngezilingo. Ithi ngodi kaJakobe uma silingwa izilingo ngezilingo, mayibe intokozo kithi ngoba ikona ukuthumelela.
Haleluya.
Lingolo samurawu relikwe rikatifuwa mukhaka wathulo. Sikathola imkhaka fela kusakha kobhala le mayima le mathatha thile. Siyalebuya sithiwe
umudima
wethu thanki.
Umudima wethu thanki, umudima wethu thanki. Thank you Dad. Wow. Uza ngelinye iphuzu ubaba. Uza ngelinye iphuzu engilithandile ngeyindlela emangalisayo. Sengivala mzalwam sengizophuthumela lapha yena kunhlanhla. Ngizothi kuwena, never hesitate to cry out to the Lord when you are tempted. Lalela, I think this one kumele nje ngiyehlisa umculo. Ukulingeka akusona isono. Ngizwe kahle. Ukulingeka akusona isono. Isono siqala uma sesingene ekulingweni. Lanthola. Athiba lakhe uqwa. So now kukuthina ukuthi uma silingwa we immediately run to God noma singene esonweni. It's up to us, the choice yethu, the choice it's ours, ukuthi uma silingwa do we immediately run to God noma sivuma ukungena esonweni na. God is not only able to help us stand strong against temptation, but He can also deliver us out of it. God is not only able to help us stand strong against temptation, but He can also deliver us out of it. Bumba lapha nehora lishumi nabili khona la mhlazo nowakho umsazo kwenqaphambili. Ngithanda umlayezo ophuma laphana kuKabo Mabuya. Jesus is a true leader. He knew before his temptation, so he defeated these enemy by prayer. Obstacles are there to make me feel better, not bitter. Thanks, Mongameli from Antitili, Dobsonville. Oh, it's a go Antitili, go Dobsonville. Kiabona Moli, Mampo, me Mampo, itumeleng pule, go jile katsebe ngwanesi, kia ulebu aholo. Putin Clark.
Good morning, friends.
Shapila, singazwa nini?
So we say Happy New Year, compliment, Merry Christmas.
Oh yes, complaints of the new season.
Nyaka ohlale uza ngama blessings.
Oh yes.
Ya udlala unyaka mawufika uza ngama blessings bese kuba yithi esidecidayo ukuthi siyawathatha lama blessings uNkulunkulu na or siyawavala siwasuppresse ngama problems.
Oh yes.
But namhlanje ngifuna ukuthi ngikhulume ngento ebaluleke kakhulu empilweni zethu. Ukubaluleka komngani. Bajwayele ukuthi show me your friends, I will tell you your future. So sokuqala ke lonyaka lo musha lo ka 2016 ngicela ukuthi u-evaluate abangani bakho onabo empilweni. Buka ukuthi esikhathini esidlulile abangani bakho bakuletheleni. Mangabe bakulethela ama problems, bakulethela inkinga. Then so yazi ukuthi kulonyaka omusha you have to start a new page abangani abasha. Kunabangani ke abahlukile esiphiwe.
Yes.
Inomngani esimaziyo ukuthi uvumelana nayo yonke into oyishoyo.
Mm.
Uvumelana nayo yonke into oyenzayo.
Yes.
So lo mngani lo simbiza ngokuthi uyi-clown.
Oh yes.
That's the friend you don't need. Because noma sewenza into e-wrong, akakhoni ukukutshela ukuthi wenza into e-wrong. Noma sewenza into e-right, akakhoni ukubona ukuthi wenza into e-right, ngoba lo muntu uyi-clown, uvumelana nayo yonke into oyenzayo. Bese siba nomngani o-based conditional friends. Conditional friends. Ngingumngani kaSiphiwe ngoba. Ngingumngani kabani ngoba. Labo bangani banawe because kukhona into onayo. Hlazane leyo nto leyo yaphela. Nobungani uyaphela. Those are conditional friends,
yes,
that you should be very careful of. Bese siba nomngani wangempela. The real friend, the true friend. A true friend, when you're doing a mistake, will tell you what you are doing a mistake. Even if we are God. Even if you don't like it. A true friend will tell you still.
Yes.
And a true friend will even tell you what ngana ngiyakuthanda, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. But iqiniso into kumele ngitshele yona. A true friend who does not compromise you or yena for the sake of friendship. They don't compromise the sake of friendship because they know the friendship is true.
Yes.
A friend who will come to you when you have done something well and say, my friend, congrats, my friend, ngoba wenze kahle. Umngani wangempela ke loyo. Umngani uma izinto zingahambeli kahle yena, kodwa wena zikhambela kahle, ekwazi ukukushayela izandla.
Yes, yes.
Ekwazi ukuza kuwe azocela ukuthi umbonise ukuthi izinto zenziwa kanjani. We need friends who will support us uma izinto zizimbi noma zikahle. So siqale ke unyaka, asiqale ngabangani bangempela. Abangani abathandazelayo ukuthi nawe izinto zikhambele kahle. So sibalala, sivalala, sikhuluma ngobudlelwane obungani.
Sakubonga mfethu, sikubonga ngendlela emangalisayo bhotesa. Sokuthi angena ushila saka yangishaya. Ngiyabonga mfethu.
Bonge mina kaza.
Kulukulu omusa nenze kahle. Yo yo sengidlisa isikhathi sika shila saka yangishaya. Bye 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 bye.